Yay! Umiem ćwiczyć. I'm not falling down by soldiers. Cutting through the borders. Daddy B, Big Joe, and Weezy Wazza. Producer Bardega. Yeah, man. Better know. Hebu pisha njia, wakati wa kufufuka usha wadia. Wanaotukanya kia, lazima rodi hii wote kukimbia. Hebu pisha njia, wakati wa kufufuka usha wadia. Wanaotukanya kia, lazima rodi hii wote kukimbia. Weka chuki zishtuki kwangu kawaida. Wenye upendo mina wapa mawaida. Siki mistari mitani patanisha. Ninezafani elimisha na kuburudisha. Wakilisha wangu majeshi mitani. Tandika sana ya jaja kwa mwani mwani. Nafanya fulapo kegem na pia mali. Nabaru wa shamba wanaki wani kanyagia. Nimwana jeshi dani bini mesha weka nia. Nandino kia lazima tanisikia. Ninatishia Babylon wakimbia. Hebu pisha njia, wakati wakufufuka usha wadia. Wanaotukanya kia, lazima rodi hii wote kukimbia. Hebu pisha njia, wakati wakufufuka usha wadia. Wanaotukanya kia, lazima rodi hii wote kukimbia. Ikwa kumbwa bana ikia na jika mahafu welewi. Kari sichelewi. Kisnea kisha weka beza itosha. Wanaki wenye wiku rambi hii hata tosha. Jibadanga kwa mitambu, mie nafanya mambu. Tuka mkonjo kanyaga mambi uwe chambu. Shuhudi ya ujuzi zaidi ya John Rambo. Nija saluti kila time unakuniona mi. Wanajeshi za kucheshi mina kuunga kazi. Wambia na vivaka mina waha wazi. Nija saluti kila time unakuniona mi. Wanajeshi za kucheshi mina kuunga kazi. Wambia na vivaka mina waha wazi.
People know that, people they must say that. We are gonna mush up and put your hands up. Hata mahasida, oh they must see that. Hata wakichomeka ni heri ya kupigwa. People they must know that, people they must say that. You better realize and keep realize.
Hebu pisha njia, wakati wakufufuka usha wadia. Wanaotukanya kia, lazima rodi hii wote kukimbia. Hebu pisha njia, wakati wakufufuka usha wadia. Wanaotukanya kia, lazima rodi hii wote kukimbia.
Usi criticize kinde we uwezi konka. Utachoka, utachoka, mina zidi tukukoka. Una smile ficha chuki eti wewa fiki kumbewe na fiki mwenye kuleta niki. Mapromoter wataka kutuona tumesota. Mapresenter wataki ngoma zetu kuzicheza. Lakini na mafans bado tunateke nyua kuonyesha tunaweza. Viper bullet kwa mgongo wa sniper. Chap chap tushafungua hatutaifunga. Player haters na waona kama tuwachinga. Yeah, them can never stop me.
Hebu pisha njia, wakati wakufufuka usha wadia. Wanaotukanya kia, lazima rodi hii wote kukimbia. Hebu pisha njia, wakati wakufufuka usha wadia. Wanaotukanya kia, lazima rodi hii wote kukimbia.
Yeah, for my haters, we don't give a fuck about them. Kwa majeshu wangu, ukitaka weka chuki. Yeah, amuri ya mcheche, liko daga, with the words, big two.